mbeletisha moyo wangu wa kila kitu my baby.
Baby let's go far away, far away, baby far away.
Wapeke yangu uyu, wapeke yangu uyu,
wapeke yangu.
DJ Moria. You're now watching another monthly video mixes. It's DJ Moria on the decks.
I need your one, no, no. When you touch my body, you make me lose my mind. You give me something, poco loco. Come, baby, spend my money. I feel I'm deep in love because I got you, my love. If I offend you, it's in my bar. I will come back, apologize. Baby, cause you say the honey. O kwangu wa uhakika. Uni utamu gani. Mweza kumenishika. Baby, cause you say the honey. O kwangu wa uhakika. Uni utamu gani. Muda wote furumai.
Baby, let's go far away,
far away.
Baby, far away,
far
away. Oh, far away,
far
away. Baby, far away. Baby, let's go far away,
far away.
Baby, far away,
far away.
Oh, far away,
far away.
Baby, far away.
DJ Moria.
I like it so my love.
Let me call you sweetie honey. Wako nguwa uwakika. Uni utamu gani. Mwaza kumenishika. Let me call you sweetie honey. Wako nguwa uwakika. Utamu baka ndani. Muda wote vurumai.
Baby let's go far away,
far
away. Baby far away,
far
away. Oh far away. Baby, far away. Baby, let's go far away. Far away. Baby, far away.
Far
away. Oh, far away. Far away. Far
away.
Far away.
I was waiting for that day to make a bigger promise of love. So deep down, down in this sea of love.
DJ Moria.
macho, porque essas paredes vão nos ouvir. Sou teu macho, e pra o que der vir estarei aqui.
Baby, tira minha roupa, beija minha boca. Quero te ver louca, 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 louca.
Oh no.
Falo de você, eu sou inteira, bebê. Porque entre as milhares de mulher, eu só escolhi você.
Oh no.
When you weave, what should do some do it? Then I want to do it. Be me new, I'll go and be what you wear. I wear, mujer.
Oh no.
Belita, 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 belita. Na ku ranza, ranza. Na ku penda, penda.
Come here, robo.
Haya, umeuliza sana basi ndo huyu cheki vile baby wangu fire.
Fire, fire.
Alafu mjue si hatuna haya. Me I go fight for your love, no one above. Baby me I no go tire.
Tire, tire.
Nafikishwa kilele, kila napoyona natamani. Nafikishwa kilele. Nafikishwa kilele. Baby, you're the one always feeding my soul. Naitaka milele.
DJ Moria.
Nasema wa watangoja sana, tukosane eye to eye. Baby, situpendane, tufahane. Nasema wa watangoja sana, tukosane eye to eye. Baby, situpendane, tufahane.
Tunaweka shina, tupendane for real, paka wenye wifu waweke shima.
Tamu vanilla, domina.
Nafikishwa kilele, kila napoyona natamani. Nafikishwa kilele. Nafikishwa kilele. Baby, you're the one always feeding my soul. Naitaka milele.
Nasema wa watangoja sana, tukosane eye to eye. Baby, situpendane, tufahane. Nasema wa watangoja sana, tukosane eye to eye. Baby, situpendane.
Nakupa sifa zote baby, unani changanya changanya, ewe baby. Kwenye sita kwa sita, we fundi baby. Unani koroga koroga, siji mwezi. Mbala mwezi kwa kiza, nani mulika mweza kumina nganga. Penzi lami ujiza, nalopata kwa kona bakitu kushanga. Mala mwezi kwa kiza, nani mulika mweza kumina nganga. Penzi lami ujiza, nalopata kwa kona bakitu kushanga.
Penzi wangu, nakupenda wewe tu. Mwezi
Moria.
bebe zenu, alafu kuna wangu ni mtu na nusu. Penzi lina waka waka lizimi, si umeme waluku. Kuna bebe zenu, alafu kuna wangu ni mtu na nusu. Penzi lina waka waka lizimi, si umeme waluku.
Yeye na mimi, tuko seri yetu, seri yetu. Tumeriviana, na yetu mazaifu.
Kwenye njozi uba menkolea kuwa mkasi tamani
DJ Moria
tena nakusi ulilinde penzi mweza koni menogewa hoitabani na ata nikiumwa wendo na nitibu wangu dakitari kukupenda ni wajibu nisiulizwe maswali baby, nipe taratibu, uwa utamu asali. Kukupenda ni wajibu, nisiulizwe no no. Kwa kuntangangana,
tangangana nawe.
Kwa kuntangangana,
tangangana nawe.
Kwa kuntangangana tu,
tangangana
nawe. Kwa kuntangangana,
tangangana nawe.
Sababu I love you. Yeah, I love you. Yeah. Naanzaje kukuchiti na kifata kipi? Hakuna jipya duniani nishafanya utafiti. Tena umewaacha mbale ulipowe awafiki. Maombi toka kale nimepata rafiki na ata nikiumwa wendo na nitibu wangu dakitari spenda ni wajibu nisiulizwe no no kwa kutangangana
tangangana nawe
kwa kutangangana
tangangana
nawe kwa kutangangana
Chumbani kwetu bingiri unapocheza na kiukamba. Daddy baby nakuwaza mpaka kichwa kinauma. Baby nakupenda sana hata sipendi ukinuna. Ai sweetie sweetie ai nakutaka wewe funi funi. Mwenye dera mwaga maji maji kwa godoro tunipati pati. Tende tukavuta pumzi Kilimanjaro. Sweetie nitazikwa kwa ajili ya. Umenifanya kicha uwe tanya tanya. Akili mezuva uwe ni chanya chanya. Baby fanya taratibu baby bu. Baby bu bu bu. Tukiwa mbali ah, ah. Zako mapenzi
utakuja nitoe roho kama utaniacha. Yako mapenzi na ikonga ya mburo, acho ndi usije acha kunipenda. You make me see. Oh, oh, na, 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 na.
Kilema wezi nini mamwendo Masiku pana melgiri kurivuwa pendo
DJ Moria
Unirithani utabadilika. Of course hakuna liye kamirika. Sama siku miake mekatika. Nachukia kujona nikilalamika. Mula ugari daga kwenye amani kuliko wali nyama vitani. Mateso vitimbe kurupushani. Kama unajona kichwa shingo nani. Bora ugari daga kwenye amani kuliko wali nyama vitani. Mateso vitimbe kurupushani. Kama unajona kichwa shingo nani. Misipengi darau
manyanyaso
darau
masimango
darau
manyanyaso
siwezi siwezi
darau
darau
masimba
darau
manyanya so siwe zis es.
You're now watching another monthly video mixes. It's DJ Moria on the decks.
Minirizurumu nafsi kujikirihisha nikiamini mimi mtu wa mtu. Kumbe bora ningechukuchuku. Ningefanya utukutu. Moyo ndori kupa nafasi takusikitisha na chambulia maumivu tupu. Bora ningechukuchuku. Ama ningewapa wakifanye supu. Kwa koli kwenye ndo sina. Nikijua yo my destiny. Sina kumtunzia heshima. Kama hata we nitashindwa kukuthamini. Ni kweli utakwenda mashima. Japeta kwa ngumu kwa mini. Nitamisi michezo mama mina. Ya kucheza kwa kuburusa ulimi yeah. Mapenzi ulionipa we. Walai misi kutamani mwingine we wakiapo. Mwenzangu umebadilika wewe. Kwepo muna kupa kila utakacho. Bora ugali daga kwenye amani. Kuriko wari nyama vitani. Mateso vitimbi. Anduma na tuenda niwe
Darau manyanyaso
Darau
masimango
Darau
manyanyaso siwezi siwezi
Darau
manyanyaso
Darau
masimango
Darau
manyanyaso siwezi.
Mon chéri, je t'aime beaucoup.
DJ Moria.
Mon chéri, kama uchawi upo. Mganga wako funi sasa. Mwavuli wangu, moyo umeufunika. Kiboko yangu, unejua pa kunishika. Mapenzi bele bele. Lako yani wa shaini uwe. Shakupa moyo na wele. Uwe wako uchukue.
Sana,
DJ Moria.
Tam tam, ugali wenzake mutindi. Sham sham, mezumeli jaza ndindindi. Joe, come come, tucheze koche kama wahindi. Mina we, dam dam, igemo sindo wa shindi. Una mapenzi kede kede, tufunge ndoa one day, hata sitaki delay, delay. Utanipora mabosi. Una mapenzi kede kede, tufunge ndoa one day, hata sitaki delay, delay. Utanipora mashangengi. Ile penzi la wawili,
la wawili,
la wawili,
la wawili.
Wewe na mimi,
la wawili,
watatu wa nini. Ile penzi la wawili.
Fanya marafiki baka sasa penzi liko lit moto kiukweli yani kama nimeokota dondo chini ya mpera nimeokota dondo na siambiliki hata kidogo mwezenu mimi nimeokota dondo
DJ Moria
wapeke yangu uyu wapeke yangu uyu
wapeke yangu wapeke yangu
jomani wapeke yangu uyu wapeke yangu uyu
wapeke yangu wapeke yangu
mabizi gani haya nayo nipa baka damu nasikia inavyopita kwenye moyo mbio kwenye mishipa au tuseme ndo kashanishika yani kama nimeokota dondo chini ya mpera nimeokota dondo na siambiliki hata kidogo mwezenu mimi nimeokota dondo wapeke yangu uyu wapeke yangu uyu
wapeke yangu wapeke yangu
jomani wapeke yangu uyu wapeke yangu uyu
wapeke yangu wapeke yangu
ya muru nyota nambala mwezi zimulike mchana ili watu one vile tunapendana
baby ajali ya mapenzi mioyo imegongana
na sitaki nipone, nifaunizike mama.
Mindege wako nitarejea, niruke niende wapi. Kama kitanda kitalegea, tushuke kwenye busa.
Nibusu, na vene kubusu. Oh, mchuchu, nime kumwe ya halika susu.
Wako nimezama, penzi nipatie mazima. Jeuri sina, aki nitafia madina. Vyaku imaiba, vino gini imeshindwa. Nilisema napita, mwisho we nimezama.
Nibusu, na mene kubusu. Nimumu, na mene kuchumu. Nimumu, na mene kuchumu. Nibusu, na mene kubusu.
Habibi, usingizi no kitu nakosa penzi. Na nikikosa ile kitu, no kabisa silali penzi.
Nazidiwa,
nusu kaputi, nusu mgonjwa, najifia baby. Nasinano yako, no ya nitosha, kuntibu yako
kama mende ni kutari, penzi kalikata na kisu kikari.
Mtoto,
upepo wa bahari, anituliza gana jikuta gambari.
Na ulivyo mtamu kama pipi, siju mkufana nishina nani. Ya kumuonya ya kijiti, kwa kuitaja matindo mpani.
Sweet like my heart green tea, mama you looking sexy tonight. I beat about a sweet thinking, and she knows that what I touch is my yummy koi baby.
Kwa kumezama, benzi mpati wazima. Jeuri sina, akintafia wadina. Vya kuiba iba, vino gini meshindwa. Nilisema napita mwisho ini. Nibusu, na mini kubusu. Nimumu, na mini kuchumu mpenzi.
Nibusu, na mini kubusu.
Teta ize ya maneno kushawishi moyo. Yali mantenda mapenzi kuya kurupukia tena siwezi. Kidogo nitoe wai usioni na kuringia. Na yaogopa mapenzi. Mapenzi haja kamilika. Mapenzi ni maridhiano, imani na nia. Mapenzi ni mawasiliano. Na mina maswali mengi kwako, kilicho kutenganisha na ex wako.
Sisemo na nipenda na ujiamanisha. Hivi menipende ani?
Sema menipende ani? Sema basi umenipende ani?
Mapenzi, ila mapenzi yali nitia kiburi. Yalicho nitenda enzi hizo. Mahana, wengi niliwapa mapenzi. Bada ya penzi, nikavuna wadui.
Na ogopa mwisho vilio.
Mapenzi ya jakamilika. Mapenzi ni maridhiano. Imani na nia. Mapenzi ni mawasiliano. Nami ya maswali mengi wako, kilicho kutenganisha next wako. Na kamba unanipenda na ujamanisha. Hivi umenipende ani? Sema umenipende ani? Sema basi umenipende ani?
Soma kakitabu cha aditi. Ananyelewa uzuri wake wa ajabu.
DJ Moria
kwa kena sadiki. Kanithibiti siwezi kuambilika kitu. Siambiliki tena na mipango. ya kusafiri ngambo kwenye chumba cha upambo ni kuchumbie tatizo uzuri wako na udhaifu wangu sijiwezi sije kawa kigezo cha matatizo cause if he is loving you no one can do it right you know that I'm down if loving is wrong I don't wanna be right cause if he is loving you no one can do it right you know that I'm down if loving is wrong I don't wanna be right
love in a feel come my fast with you love wewe ndio my new flame my new love kama siko kando yako nina cute love ninataki yako and I'm happy yaki nasikia sauti yako niambia uko wapi ndio nikuje hapo nikuwe my loving hata nashukuru Mungu nimechwa do something perfect picture me and you na wajukuu leo utakula nini I can cook for you kwa TikTok for you like soon a boo sleep next to you na na like the view ah kitu mali safi mpaka natoka soko vile woni penda mina feel kama mtoto sema unataka wangapi mimi nitakupa pronto sema unataka sangapi mimi nitashika fongo
tena na mipango ya kusafiri ngambo kwenye chumba cha upambo ni kuchumbie tatizo uzuri wako na udhaifu wangu sijiwezi sije kawa kigezo cha matatizo cause if he's loving you no one can do it right you know that I'm down if loving is wrong I don't wanna be right cause if he's loving you no one can do it right you know that I'm down if loving is wrong I don't wanna be right
Amesema atabaki nami, atakuwa nami daily Nchikava umasu nami, atabaki nami baby Alisema ata aje nani, ya mhonge nini yani Tukifika kitandani, tanambio kweli yani Oh halafu wambea, tumetupia mbali Wakiumbea, maneno sio mali
Halafu
Ananipa pendo, ananipa dawa Kwake nimezama, nimepagawa Nani kwenye tendo, ananieka sawa Kwake nimezama, nimepagawa
That's why she call me
Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Moria.
Hakuna raha kama kupendwa mwe, mwenyewe. Sijui hata mimi niwaeleze, ezeje. Na kipanda juu mina shuka chini, oh haya. Vimaji maji flani hivi kitanda, kihaya. The way she call me daddy, napandwa na umi daddy. Kumbato kwa baridi Mihoi
Ananipa pendo Ananipa dawa Wake nimezama Nimepagawa Nani kwenye tendo Ananipa sawa Wake nimezama Nimepagawa
We tabibu We lazizi we Sioni kando kando na taratibu Uwe usipande ngazi we Itakuwa ni hatari kweli kweli The way you do me ati nasema okay Michezo yangu mi kwetu hakuna okay Baby wahuni wapo kama ote Michezo yangu mi sitakio
DJ Moria
Mini fundi wa mapenzi Akuliko navyojua Takupatia mapenzi
tutashindwa kupumua. Na navyojua kuenzi, majirani watajua, takupatia mapenzi, hatutashindwa kupumua.
Na tena, nimependwa tena. Na tena, nimependa tena. Na tena, nimependwa tena. Na tena, nimependa tena.
Moyo na upone wewe, waambie kwamba daktari wangu ni wewe, unanipa tiba. Mimi mwenzenu mapenzi, niliavulia ganguo ndomani. Nikipata mpenzi, na mkandaga kama hakuna. Mimi ni fundi wa mapenzi, kuliko navyojua. Takupatia mapenzi, hadi utashindwa kupumua. Na navyojua kuenzi, majirani watajua, takupatia mapenzi, hadi utashindwa kupumua.
Na tena, nimependwa tena. Na tena, nimependwa tena.
Mtumbari ya
na tena, nimependwa tena. Na tena,
nimependwa tena. Hakuna mwanaume asotamani kuwa na mwanamke kama wewe.
Na kuna mwanamke asiyetamani kuwa na mwanaume kama wewe.
DJ Moria.
Japoni wengi wamekutamani, ila umenichagua mimi.
Najua wengi wamekutamani, ila umenichagua mimi. Achana tano mumbele. You're so special with a good heart. Mwenye wangu mwanda ni kwako niko tabani ni mwenzio. Wengine sitamani.
Yale mahaba ya kuvutana. Unajuaga ndo napendaga. Nikikuona ndo napagawa. You make me wanna see.
Pararara.
Choro.
My lover. Baby oh, kio changu najitazama. When you keep in a choro. My lover.
Unavonipenda my God. Unanipa mapenzi tam tam. Unanipa mapenzi. Napaga wishwa napaga.
Achana watandu mumbele. You're so special with a good heart. Wendi wangu mwanda ni kwako niko tabani ni mwenzio. Wengine sitamani.
Yale mahaba ya kufutana. Unajuaga ndo napenda. Nikikuona ndo napagawa. You make me wanna see.
Warara.
Body JJ, dripping like supu, pepe. You so quiet in my love one day, day. Now you are one scene, you day, day, day.
You don't post on Instagram anymore. You don't dance on TikTok anymore.
DJ Moria,
my shady yo. In the back, in the car, I make you bend yo.
My love, my baby, I never make you mad, oh. Mad, oh, oh. All I want is to make you mine, oh. Leave the motherfuckers alone.
Hello.
They cannot give you what I can give you. Leave the motherfuckers alone.
Hello.
They will only use you, but I will stay with you.
Hello, hello, hello.
can we be more than friends? Why you any presence? Make a loving no past tense. Am I making sense? You know I'm not a player anymore. Think you no go leave my side, man. When we make love, now from the bedroom into the shower, down to the parlor. Leave them other guys, them no really matter. Them no do you nice. Long time, think of my eyes on the prize. My heart on the platter, treating nice. No call me bestie, ego vex me. Sexy, look what you done to me. Happy, I am so happy. Anytime you call me baby, my lady.
Hello, 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 hello my friend.
Stop it, boy.
Hello, 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 my friend. La 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 la. Hello, my friend.
Hello,
you've come a long way. Hello, my friend.
Master Keys.
Una kiriwewe. Umechagua kunipenda na sina chochote. Unakiwewe, umechagua wekua na sikulipi chochote. Acha nikupe mawa yako, kiwa hai. Amini wepo wako, norafanya nifurahi. Na hata ukiwa na mawazo, unaliwaza mimi staki waze kwingine. Na hata nikiwa na vikwazo, unakuwa nami utaki ni waze kwingine. Na hivi niko na bigi bigi unasema unaipenda. Mapenzi kutesa zamfaza zamu yetu we. Hata ukingusa
weko weko
wanacheka
weko weko wa
ukinishika
weko weko wa
ukiniita moyo nacheka
weko weko wa
wanacheka
weko weko wa
ukinishika
weko weko wa
moyo nacheka.
Sikwezi silili mapenzi. Na siku mkinyona nalia mjua nalilia walotangulia. Kichwa changu kilisha yumba, mala kilwa beba wengi. Nilio waweka moyo, wakatoka kanpanda kichwani. Kwa sasa na amani, moyo nacheka. Nimempata msikivu na mini kisema ninaeleweka. Nipo neema nanemeka, nikimgusa na tetema, kama jenereta, nimerudi ujanani. Mana nilizeka, kwa kukosea chakua mapenzi, yali ninyosha.
Staki tena, kusuba, tainina, iangura. Mana sonipenda ni wengi, wanawaza muiva mapenzi.
Uweko, uweko,
eti kwa nini imetulia, imetulia, sina wasi wasi.
DJ Moria.
Oh my God, natamani kuambia zimenzidia. Chawi, utamu wako nje sigawi, sigawi, sigawi. Ningekuwa raisi watizi, ningekuanga nchi midai. Watu wote wakaishi Malawi, 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 Malawi. Oh, wow. Yeah. I'm pendwi kama navyo pendwa mimi. Yeah. I'm tunzwi kama navyo tunzwa mimi. Shinda mimi, hey, I'm on
aliye na watoto. Ringa baby, sura unayo, shepu unayo. Vimba baby, uwasa kupenda wapige miayo. Sama kweli, ungekuwa wewe ikichombo, ungekiachaje. Sama kweli,
kitu changu cha kwako wewe, ndio maana nakupa mchuchu moyo wangu wote, nakupa mchuchu moyo wangu wote, nakupa mchuchu moyo wangu wote, nakupa mchuchu moyo wangu wote.
Aha, yeah, yeah. Itamu wala
DJ Moria.
Busu tu lazima, mahaba yako mazito ukiapima. Oh, uwezo usina, ninge kuonga madinar. Lata hii dunia itwe kwa lako jina. Oni likuwa miaga, ukinipenda mimi tu, o mapenzi yako mwaga.
Nitavuka mipaka kwa yote tetaka kukudhuru. Sina pengine pa kuweka moyo wangu na upendo nkawa huru. Wengi walijaza machata kwa mumivu makali yaro nidhuru.
Nina, nina, nina future na wewe. Nina, nina, nina safari na wewe. Nina, nina, nina future na wewe. Nina, nina, nina safari na we.
Baby, I go give you my body, yo. Body, yo.
Body, yo.
And you go give me your body, yo.
Body, yo. Body, yo.
Baby, I go give you my body, yo. Body, yo.
Body, yo.
And you go give me your body, yo. Body, yo.
Body, yo.
Akili nipo nkiamka dinkilala. Inawauma kapo za uchwara uchwara, oh. Tena you know
my baby,
wako nisha tosheka
my baby.
Waki kubeti na wengine, nacha na mkeka.
Kukomo
ina, nina future na we.
Nina,
nina, nina safari na we.
Nina, nina,
nina future na we.
I'll give you my body,
body,
body. And you go give me your body,
body, body.
Baby, I'll go give you my body,
body,
body. And you go give me your body,
body,
body.
moyo wangu wote. Nimekubali
DJ Moria.
Siwazi lolote baby. Imenila sumu kali. Cause you are my angel. I love you baby. Kwa wako pendo unanimaliza.
Kwa maringo, maringo kudeka na dekaga. Fundi kwa mitindo na pondo na paga waga.
Kwa maringo, maringo kudeka na dekaga. Fundi kwa mitindo na pondo na paga waga.
I'm thinking about you.
Natamani niwe soli ya kiatu chako nione unapokwenda. Nanivuruga mitabani we mzuri. Tabasamu lako napo ninapenda. Machozi yako ya kila siku na yaota nikilalaga. Kweli kuna mtimilifu kama wewe sijaonaga.
Sherie, acha tumini kwambie. Tunda langu nitunzie. Liwe la peke wa mie.
Kwa maringo, maringo kudeka na dekaga. Fundi kwa mitindo na pondo na paga waga.
Kwa maringo, maringo kudeka na dekaga. Fundi kwa mitindo na pondo na paga waga.
Thinking about you.
Tabasimu jekata akifuani mwangu takuliwaza. Na nitakesha nikikulinda ukilala. Najua uwe unataka kile inataka. Najua unapenda. Unapenda yule. Na tena mimi sina wivu. Hila naomba ijasikujelewa. Ijasikuje kuyelewa tama.
Ukinitaji mpenzi, nipigie simu yangu. One call away. Ukinitaji mpenzi, shujako. One call away. Call me if you need me. Call me. One call.
Mpenzi hafai kumiza. Sasa nini unampendea? Mpenzi hafai kuliza. Kutu umeshenda ukiangangania. Wakati na kukosi fura yako. Oh no.
Najwa huyo unataka kile inataka. Nelewa unampenda. Unampenda yule. Tena sina wivu. Ila naomba ijesikujelewa. Ijesikujikuyelewa thamani yako. One call away. Ukinitaji mpenzi, nipigie simu yangu. One call away. Ukinitaji mpenzi, shuja.
Kika 1440. Unitoki bo. Masaa 24. Uondoki to. kwenye moyo wangu jenga. Sawa, mana kila unapodunda bumu nataja jina lako kwenye moyo wangu ishi. Sawa, kila napotaka sema suna yona sura yako. You're my angel. Don't you go away. See only come up to put us in your way. Don't you go away. I'm in a second way. No way, 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 way.
Wenye chuki na hira basi kama rahisi kuwa na shepu wakajaribu mloga nzila eti na kesha na komea ndo kesha na jomea. All I see this love in the air and I promise to never share. My baby boo asambona unishihamu kuto kucha na kuongelea wewe na kuongelea. And I swear baby sio tu damu figure na kutolea, wewe na kutolea. Mwenza kuko nyuma nshazunguka, sita kata kumbuka machungu. Yalizi mapenzi vitungu, ila baby wewe ulinifuta machungu. Siku kienda utari uwa mende kwa bonge la uvu. Don't you go. Don't you go away. Mimi nataka niwe na wewe.
Mr. LG.
Nilipanga nitapenda nikifika miaka 20. Hivi sasa 18, sijui nimepatwa nini. Kuna mtu nampenda lakini sijiamini. Sio kama najua sana kwamba mapenzi ni nini. Ananitoa kwenye malengo, sikupanga kuingia kwenye mapendo. Ananitoa kwenye malengo, vitu vyake navutiwa kila
DJ Moria.
Nimetafadhali moyo wangu, haya mapenzi tahabo. Tafadhali kweli moyo wangu, haya mapenzi yangu tahabo. Ninavyohisi ila najua kuwa hivyo sio rahisi. Na mimi ni wa mapenzi, sije nikaitiwa polisi. Nikaumbuka nikachukia mapenzi. Penzi oh, penzi oh, usiniumbue mwenzi oh. Nikaanza na kilio, eti ndo kiingilio. Ananitoa kwenye malengo, sikupanga kuingia kwenye mapendo. Ananitoa kwenye malengo, vitu vyake navutiwa kila engo. Mimi
that's love is personal. That's why I love you personal. Cause love you give me so much more. That's why I love you so badly.
My heart speed up it auto. Can you drive me just like a moto? My heart speed up it auto. Hop in my moto. My heart speed up it auto. Can you drive me just like a moto? My heart speed up it auto. Hop in my
moto. DJ Moria.
Just dance, homie, and dance. Follow
Trust me, my love is there forever. I'ma hold you close, are we gon' win together? You made my life complete. What the things that you do to me. Oh baby, you're my remedy. Yeah, you're my fantasy, come and dance with me. And I'm never breaking your heart. Because I'm licking your body, come over and do it for daddy. I'm licking your body, baby girl, I'm licking your body.
Baby girl, I'm licking your body. Come over and shake it for daddy. I'm licking your body.
Baby girl, I'm licking your body.
My heart speed, I'm in toto. Can you drive me just like in moto?
My heart speed, I'm in toto. Hope in my moto.
My heart speed, I'm in toto. Can you drive me just like in moto?
My heart speed, I'm in toto.
Sweet like a soda, mmm, point down.
baby mkanta. Honey my lover, umani konde teta. We mkanta, and baby mkanta.
Oh baby, oh baby, ntima wango kudum papa, ntima wango kudum papa, baby. Oh baby, ntima wanga waso apa, titana police apa.
Oh baby, oh baby, ntima wanga kudum papa, ntima wanga kudum papa, oh baby. Oh baby, titana police apa, titana police apa.
Ola bale ni mabota o, ati usanga play ya madolo. Kano pati kufaya Toronto, flying high, I was in my lotto. Oh. Commando, my Ronaldo. Gonna cook and do laundry for you, oh, falling for you. Vigo ba goba, sweetie my cola cola. Mwengine no, ulipo nipo. Honey my love, a man be gonna teta. Tamta, oh baby tamta. Oh baby, oh baby. Ntima wango kudum papa.
His world, nimeridhika. Nisipomona mwenzenu karoka nalipuka. You're always on my mind, oh. And anything that you say I'll do. Baby, tell me that you love me. Nantakuwa wote. Siyoroni, hata moyoni. Umejaa kama wote. Love you till I die. 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 Mm-hmm. I got a killer in the suite, put a ring on it. With his African shit, I got up in my knees. Never turn up for Quenna, baby, you got me. Hey. To the morning. Baby, you're sweet for the bed and you're not done. Swinging dirty wine in my body, body on. Oh boy, you rock and roll, feel me body and soul. Bad man, you go murder. Baby, tell me that you love me. Nanta kuwa oke. Siyoroni, hata moyoni. Umeja kama wote. Love you till I die. Love you till I die. Love you till I die. Love you till I die.
Ninachojua uzee upo, usichana unakwenda. Ule urembo haupo, miaka zikienda. Je, utanipenda, nikipata michirizi? Utanipenda, kikija na chukitambi?
DJ Moria.
Mama sauti, Kenyan boy.
Nadia,
Queen of the East.
Alexa.
Ninachojua uzee upo, usichana unakwenda. Ule urembo haupo, miaka zikienda. Je, utanipenda, nikipata michirizi? Utanipenda, kikija na chukitambi? Nauliza utanipenda, yangu maziwa ya kilala. Uzani utanipenda, ama utaoa tena?
Oh my baby, usiwe na shaka. Ni mwenzako na kupenda. Ule urembo upo, hata miaka ikienda.
Kwanza ndota ndoga, ukipata michirizi. So lazima flati tami, nitacheza na kitami. Hivyo hivyo nitakupenda, hata kifuani pa kilala. Nami useni utanipenda, nikipata kiara. Oh, oh, oh.
I hope utanipenda, my baby mpaka kesho. Kufa kuzikana.
Siku mioyo iliposhikana ukanipenda na mikakupenda ndo nilijua milele tutuachana mimi na wewe
ujana ni moshi uko jua na mimi na mimi tukose udosi je utakuwa na mimi for better for us iwe better for us
hata tukiyumba mama tuwe pamoja
ni bado nitakupenda kama kipato umekosa nitakupenda hata mgongo ukikunja
hivyo utanipenda kama mziki ukibuma kwelu zenu utanipenda nikipata kiara
I hope utanipenda my baby mpaka
kesho
kufa kuzikana minawe baby
mpaka kesho niamini nitakupenda baby mpaka kesho tuze
like Fanta,
Fanta, Fanta.
Baby, you a bamba, heavy like Kanta,
Kanta, Kanta.
Even you, baby, I can't,
Kanta, Kanta.
Baby, gonna lululululululalalalala. Baby, I love you, lulu.
Baby, gonna lululululululalalalala.
But when you be with you,
lululululululalalalala.
Baby, I love you, lulu.
Baby, gonna lululululululalalalala.
But when you
DJ Moria. On the decks.